ya hila kama binki. Wanege swaga ila haiketi. Yuku sipigi veki utokuta na bafengi.
Louis Gucci your brother. Nakata madini mkari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu mnanyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazoe talking chenga na uchuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Please follow me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Uza self into kukachi.
Toto na pombe, toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofuata ni toto na pombe. Toto na pombe. Pombe, toto na pombe. Pombe. Totos.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Ushuni, kuja uyu mkenasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
Please follow me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self into kukachi.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe.
Local pub.